DutchMSavage.com.
This one for you, my baby. Cause I tell now. Baby, you need a definition. Inataka tension. Taka nikuwazi, nataka nikupende. Adi wapate questions. Wewe ndiyo wangu, my boo. Chuchupa na chotaka, yes I do. Pasika nyaga break, iko kwa mgu. Usije pata jali, tutayo. Kwezema chochote, mipesa ninayo. Ukitaka chochote, namba yangu unayo. Weta mba popote na visa unayo. Na ukitaka chochote namba yangu unayo. Kanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena. Kanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena.
Keep on the bar. Rewind, come back, a gun selector. Huu ndo lufunde mba uwezi pata veta. We ni mzuri mpaka vinyo vya mahater. They give you compliment, sio hata confidential. I say window number moja yani tisa kwenye kumi. Toto mejali waza the parking ya lugumi. My weather, mecho the feather kwenye ngumi. We kiboko, we nyangumi, we ni moto, we ni kuni. Waki kukompeta kwa drau, mana we ufanani. Ligi kubwa, toaletea tsunami. Unarudisha, chekechea for money. Wanajidani special kumbe mtumba grade one. The way you rewind back and forth, ma. You remind me, kwa rama fosa. Antena, nikikukosa we. Bastena, tampatana. Nantena natamani nikone mapema. Omotola ojalade. Ulivu mzuri kila upande. Na urefade na nyange. Oh my baby should have party.
Kuzima chochote mipesa ninayo. Ukitaka chochote namba yangu unayo. Weta mba popote na visa unayo. Na ukitaka chochote namba yangu unayo. Fanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena. Fanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena.